xo veqa kwinqubaqaka hoba qabana qam beqabana ngengqoqo veqa kwinqubaqaka hayikele qi iqhela nangekungeli beli qata bonge qoto lequde hayikele qi iqhela nangekungeli beli qata mama ngekoto lequde hola sabela hola sabela ngengqoqo I can't get a little bit of a